sikutula manje kyashisa masikhumuleni before sifenza unini sikutula manje kyashisa masikhumuleni before sifenza amanzi phakathi kwefulu nathi singaphakathi amabrasten aswele ngenyama zodla kakhulula bona nabantwana ngamasamapuli inside pool ya nori jubile baba jubile baba jubile baba
kunini sikotola manje kyashisa masikhumuleni before sifenza Kosalaga bashini, kumnandi kabashini. Kosalaga bashini, kumnandi kabashini. Silinyama enigi, kumnandi kabashini. Sasima kabashini, kosala ebashini. Kumnandi kabashini, silinyama enigi, kumnandi kabashini. Kosalaga bashini, kumnandi kabashini.
Siyabonga baba bashini. Umsebenzi wakho wenzile njengena Siyabonga baba bachini Umsebenzi wakho wenzile njengena Amapula kwele abantwana bakhiphe matanga fresh Batting is stolen I mina angiko stone Kuluma ngento ngibonayo Harfi zarzi ya rinepa Bana bapila ga dikete Banti ze dikeva Hene batu ira lebefi Na ke valo wan Aki vayle baytu Aki re aki sef Yeah Tuzi men Tuzi McFadden Bangkit
Kunini sikutula Manje kyashisa Masikhumuleni Before sifenza Kunini sikutula Manje kyashisa Masikhumuleni Before sifenza Amanzi phakathi kwefulu Nathi singaphakathi Amabrasten aswele ngenyama Zodla kakhulula Bona nabantwana ngamasamapuli Inside pool ya nori Jubile baba Jubile baba Jubile baba
Siyabonga baba bachini, umsebenzi wakho wenzile, ngatendena.